omukulembeze w'eggwanga wabudde abayizi abatikkirwa mu matendekero aga waggulu okozesa pulojekiti za gavumenti eziteekebwawo okwekulaakulanya mu bukugu bwe bafunye. Pulezidenti Museveni mubaka bw'atisse omumyuka wa retired Major Jessica Alupo ku mukolo ogw'amatikkiro aga ssettendekero wa Kyambuga ogw'omulundi ogw'21 agambye nti abayizi abamu bwe bamala okutikkirwa balemererwa okufuna emirimu nsonga singa bakozesa ensimbi za gavumenti mu pulojekiti zeeteekawo nga PDM, ebyoga n'ebirala basobola okwekulaakulanya nga bakozesa obukugu bwe bafuna. Museveni era akuutidde abayizi okuwagala ensi yaabwe, okuba abayiiya ennyo, okwewala obugagga obw'amangu kubanga kittattana enkulaakulana.
I encourage you to make use of the available opportunities and your skills to be innovative, create jobs and be able to employ others, which will enable you to actively participate in the money economy. Remain patriotic, disciplined, have a positive attitude, and avoid the temptation of getting rich quickly through corrupt means.
Senkulu wa Kyambuga University Professor John Yakobo Okedi asinzidde ku matikkiro ago n'akyumira nnyo abayizi abataagala kunoonyereza kimala ne batuula butuuza ku kompyuta okozesa enkola ya AI okufuna ebiwandiiko by'okusoma nga tebafuddeyo okwesomera bo ku bwabwe.
And I'm sure, even here in Shambhala, there are a lot of degrees which are operated in that manner. That's not a research.
Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Kyambuga University Associate Professor Fred Wavuyire Mangeni agambye nti Kyambuga eriko amasomo 17 amagi ageegunzeewo n'amalala 26 bagakozeeko ennongoosereza n'akakya akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ekibiira kya kutumbula mutindo gw'abayizi abafulumizibwa. Mu ngeri y'emu, amyuka ssenkulu wa Kyambogo Profesa Eri Katunguka Rwakishaya agambye nti bongedde amaanyi mu kutumbula ebyokozesa enkola endigito masomo abayizi ge basoma n'okusomesa abayizi okutuuka ku mutendera gwa PhD oba diguri ey'okusatu. Abayizi 15 ni omusobyo bwe bagenda okutikkirwa mu nnaku 2 ez'amatikkiro aga Kyambuga ag'omulundi ogw'21 gakomekerezebwa nkya ng'olwaliro abayizi 12,763 be batikkiddwa. Ku bayizi 23 ku bayizi abo bonna 23 bafunye diguri ey'okusatu PhD, 19 batikkiddwa olwaleero nga omugatte abayizi 3,307 bafunye diguri eddala erisooka first class degree. Abalenzi bakizze ku bawala obungi nga abawala bali 10981 39 ku 10 ate abalenzi bali 13 175 6 ku buli 10.